Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Jamani, this girl, she's on fire, on fire. Nakia mungu sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, eh, mbaya. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya.
DJ Carlos in the mix.
Oh girl, you on fire. Brenda, oh keep dancing so lonely, me a tie. Keep dancing so lonely, me a tie. Keep dancing so lonely, me a oh. Oh, you on fire, fire. Oh, keep dancing so lonely, fire. Keep dancing so lonely, fire. Oh my girl, you on fire.
DJ Carlos in the mix.
Excuse me, my heart. My heart. Mapenzi ya mkata mpaka kufa yamekwisha. Inema kuna hema. Mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile. Kwamba ulinikosha, no. Chungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile. Kwamba ulinikosha, no. Mwenzako mimi nilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa. Yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa. Nimefufuka, yeah.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Binadamu ni kuteleza. Hata kama ukinkosea sema I'm sorry. Ayuewe. Iyo ndo tiba yangu. Iyo ndo tiba yangu. Nasi unajua mwezako na moyo mdogo. Sijazo ya maumivu na kama nikiteleza. Takuomba radhi unisame. Ikija mvua periti sijazo ya msoto. Nitakosa utulivu. Utanipa pressure, utanikondesha, nisipone. We yangu dawa. Oh baby dawa. We yangu dawa. Oh baby dawa. We yangu dawa. Oh baby dawa. We yangu dawa. Oh baby dawa.
DJ Carlos in the mix.
Mapenzi, au mwenzangu meneka kizizi. Walahi mimi, sijawahi kupendwa gaivi. Mjumba kwako mkwanga hoi. Siku ni mimi palasko hoi. Msusu kwako mekwanga doi. Ukini acha akistoboi. Penzili na maua, penzili mepambwa, penzili na waka waka. Sidisha kujisha uwa, mdana wako fundi nyota ina waka waka. Nimefika sawa, kwako mina nawa. Huba maridhawa, hili penzi dawa.
We yangu dawa.
Daddy?
kumbe sifungu nilichagua koroma. Mina shanga macho tamani kukona ngali mabaya ishuhudia.
DJ Carlos in the mix.
Na kidogo lichukua nacho tokilifanya ukanikimbia. Yani tamani lichuma na muipama kumifu ya kanipashitana. Shuge sema kama umeshipa mapenzi yangu, mapenzi yangu we. Manora fanya shaka wa itama. Yunge nyo na charo kikibana. Nikajiko kute huku nikimumba Mungu wangu kutwani vonye. Soma upaya nimejiuguza na nimepona. Wewe nimejiuguza na nimepona. Mi mzima wa afya nimejiuguza na nimepona. Tesa ila sijafa nimejiuguza na nimepona. Wende uliwishi nipite mbaya. Moyo wako si umejenga chuki sasa. Changu kidege motamba. Aujani uza bure bure umenika. Nenda utapata na kupenda. Wenda utampenda abe. Haya mikose rangu kukupenda. Ukanyona mwana kwenda. Haya nilifongeza upendo. Mabayo ifanya dhahiri kwa vitendo. Kumeziro malengo. Kwangu ulifono tendo. Zire pepi, pepi. Pepi. Yani kama nilicho mwana mwipama. Mumifu ya kani pashitana. Shungi sema kama umeshipa. Mapenzi yangu, mapenzi yangu we. Manolo fanya shaka itama. Yunge nywa na charo kikipana. Nikajiko kute huku nikimumba Mungu wangu kutwani ponye. Mbaya nimejiuguza na nimepona. Nimepona. Nimejiuguza na nimepona. Mi mzima wa afya. Nimejiuguza na nimepona. Nimepoteza ila sijapona.
Nikamate simbwake. Baby let me be romantic. Hard to judge, we don't mind them. Navuta picha, olivyo teacher. Mambo choro choro. Mama bonita, bure mbomororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me. Majali bie wako nyanga nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga nyanga. Nakuja baby nakuja. Allow me baby nakuja. Nakuja baby nakuja. Allow me baby nakuja. Oh baby njoo 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 kurosa. Oh baby come come. Mapenzi tu nimepiga juu. Ya kila mara ananifanya silali. Namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu. Ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali. Minailamba tu. Na penzi letu ni kama suna. Naulizi kama suma. Hata akinuna bado napendeza mchumba. Mkimuona nani chuna. Usinione huruma. Chaptuliwa na mtu. Kuto yake chuma. Basi mwambie ninampenda. Sawa. 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 Mwambie ninampenda.
Tell you my chosen, tell you my mama. Bongo, you're a do.
Only you.
Mm-hmm.
Only you.
Knew it would do.
Only you.
Yuko fine. Ungo na sura, she looks fine. Kana ni mudu kidu menko fine. Kwenye baridi wa joto, jongu pepere mende ya ujojo. Kidu menisa tazanda, jongu punguze hata kikopo. Kuko eksa siwezi, wena si ni mkwezi. Nimelewa mapezi, umeni overdose. Nimepata kwinini, madakitari wengine onini, ananitibu umaini,
umaini,
nimeua. Siutani, siutani mama, kwenye ile tope, nimi sasa mata. So sije kunichanganya penzi, nitalia machozi, takusemia kwa mama.
On the beats.
Mapenzi kama soifu danizika. Sipumi kitu, sipumi chochote. Na umwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa funu afunika. Atunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Eti, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me?
DJ Carlos in the mix.
Will you marry me? You are me. Napewa vita mungu, kuna udambwe damwe huku. Mambwe mbwe nyingi mambo kibao. Na tena mwenzenu huku, nimejawa na shauku. Natamani avuke huku tufike kwao. na ye kitambo kusha mshinda shetani na mambo ya kwetu ya ndani haya toki nje ni ya ndani kwa ndani na nipa mambo sochi ni kitandani na tukigomba na kwa ndani haya toki nje ya nesha kitandani eti will you marry me will you marry me
Unaniwasha japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia wasi.
Carlos in the mix.
This thing I wish nobody separate. I go be your Mbappe, speed the back in Pembe. I go follow your rule to make you happy and cool. Now you are missing out.
In the mix.
sija switch life. Ukupindua meza eh, kipindi na uza mtumba na tembea na nguo kali ya koma gereza eh, yani kipindi sina good life. Uko wahi kunibeza eh, ulinambia nitafute sana pesa kama vile mimi ndo nimepoteza eh, chumba kimoja cha kupanga, kuna doti moja tu ya kanga eh, kuna kipindi nilisanda makanga tamani nikupeleke kudanga eh, baby maisha tumeishi, tusinge tobo bila ubishi eh, nilivyo haso sikufichi, adi nikinua ugombe likuwa na Daily City.
Tumetopa, 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 wow, tumetopa, amini kwamba tumetopa.
Tumetopa, 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 wow, tumetopa, amini kwamba tumetopa.
Siku wachi, baka milele, Mungu ametuona leo tuna mapeni. Kazi, we songa mbele, Mungu ametuona leo zami ya mina wewe
eh, najua ya maisha bila mwiko wezi ukasonga mbele. Hata kama upendi wali lazima utafute mchele. Wala tusema vibaya wanatuone again. Sisi tunafuga ngombe wao nafuga eh, nyele. Baby kipindi sina pesa uliposikia njaa uliziba masikio eh, leo nimepata pesa nianze kukukataa stakilana kama hiyo eh, kitaja watu wasochiti mina we tumebakia. Haupendi pombe lakini unamgua bia. Emu semo unachotaka minta kufanyia. Hata usipona siku zako nita kutafutia.
Tumetopa, tumetopa, tumetopo. Wow, tumetopo. Amini kwamba tumetopo.
Tumetopo, tumetopo, tumetopo. Wow, tumetopo. Amini kwamba tumetopo. Oya mitani leo toka polisi wanauza gongo. Hata uwe mkwele wezi ishi bila uongo. Mle mmoja na bado tulibeba nondo. Na maisha kasonga tu eh, ili sabuni zisiishe situlinyo wa madongo. Tukala malaga ni tukaje zajwa nondo oh, situmetokea bongo. Na maisha nasonga tu awe. Shazika wanangu nilewapenda. Ukinya mtani kwangu kutwa defender. Ukimiza na Januari mpaka December
ah. DJ Carlos in the mix
Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu wa tupi msosi ya itaukichacha. Baba jambazi mtoto na juza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na tumeshina watu na wamini kwenye mpango wa Mungu kuna mkono wa mtu. Tumeshina watu na wamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshina watu na watembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku eh. Tukashina watu na wamini kwa mabati bati zota lipangyo bukuku. Apo mwanzoni wale mini atutopata mafanikio. Walo tufagiria wakauza mafagio eh. Mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu watupi msosi ya itaukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na
kama mfaileti kisura chake yani baby face. Ananichanganya, anichanganya. Mzenu nimezunguka sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka uwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka uwezi mpata kama yeye. Mina wivu. Oh baby, mina wivu. Oh baby, mina wivu.
DJ Carlos in the mix.
Ushaniweza jamani, kama ni dozi unanipatia. Unafanya wakeshe, wakeshe, macho wazi. Mambo yako wazi, wazi, wazi. Tuweke wazi kwa wazazi. Milele tuishi wote, mimi na we my darling. Mzenu nimezunguka, sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Mina wivu, oh wivu. Oh baby mina wivu, oh wivu. Kusina kali mina wivu. Oh baby, oh wivu. Mina wivu, oh wivu. Mina wivu, oh wivu. Mina wivu,
Stella, na confess, so many. tena nina profet na kwako nimezama mazimu na kukupata sura isi mwenzako ndo man staki kumes penzi lako sura isi toki posti niseme nita comment ndo mana natama kamoyo kanasiriki kapole tuliko mofa kwako mibora nipeleke moto vilo nataka nipe kama nataka baby umenipata weni asali minyuki acha nikungate ngate acha nikupe polisi ruki na usiku nikuote nataka leo tuwakele Stella mabusu wazarani Stella waku waku watu wakundwe Stella tujibambe tujibambe Stella nataka leo tuwakele Stella mabusu wazarani
Nobody loves me the way that you Somebody can love you the way that I do la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama udisafa sahau karibu sapa Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa Sikio mwenpata sina matata Jisifie waka pendeza takata Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji Takupenda moyoni nikupenda fasi Takwa rambo rindoni vita majimaji Sito kutenda kutenga sito kujaji
Naomba sana, naomba dua Nisije zingua nobody Nobody Watasema sana Wataongea, wazidi umbea Nobody Nobody Oh, and I know You're the one for my heart and soul Nobody Nobody can love me the way that you do Nobody can love me the way that you do Nobody Nobody Nobody
Nobody love me the way that you do Nobody can love you better than I do Nobody shows me the way that you do Nobody do me the thing that you do Maujanja, nampa mauninja kung fu Anaruka na inuka na angu kapu Nanipa winja winja one and two Honey sugar ginger ginger my boo Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah Mguwa kitembea mwendo wa billions Dala kama kajiongeze ya shit Bala, bala Kajipendelea mpaka kara, kara Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah Akitembea mwendo wa billions Akikusogelea Sasa akikuchekea
Naomba sana Naomba dua Nisije zingua Nobody Nobody Watasema sana Wataongea Wazidi umbea Nobody
Na ukopa Kuna muda na jikuta na ropoka Maneno ya nitoka Ungae kama mbara mwezi niwe ya konyota Ukiugua niwe wakodoka Ndege ni kuifazi kwa kiota Yani pambe Yani bebe kiniita Gufu zinanisha Nalegea kabisa Kabla ujanishika Mwezako bebe kiniita Nguvu zinanisha Sijafa ninasikwa Ujanya wanisha Loka bye baby, loka bye I'm gonna need you Loka bye baby, loka bye Straight to my bed tonight Loka bye baby, loka bye I'm gonna need you Loka bye baby, loka bye To my baby tonight.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Kwabi bisuwezi Nyumani sifosui mwenyewe na ruditu Nikiwa mbali nae na isi na mkosa Moja mbili ya ikai nkimkosa Sipure kuna kitu menifanya Kama kuroga umeniroga vizuri
Nipe namba ya mganga ni mwambie baby aongeze dawa. Ukiniita nguvu zinanisha, nalegea kabisa kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita nguvu zinanisha, sijafa ninasikwa ujanja wanisha. Loka bye baby, loka bye, I'm gonna need you.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
Spread to my belly tonight.
Rock-a-bye, baby, rock-a-bye.
I'm gonna need you.
Rock-a-bye, baby.
Yeah, da, da. I'm on a romantic call. Baby, panda mti kama network kibanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mama kutuponge. Tuliko sana tangu masikio ni topoe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda tangu kukuzenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nogopa sana kuliwe na fizi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe.
Some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufikero rasho. Pia na die tu watese Nairobi hadida. Kapo goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kupunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad aliku dump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo wakuna low, sezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby, kona mti kama neko akibanda. I'm on a romantic call. Better talk to me, wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nime kukukia na techno kuhana.
Oh, na, na, na. Oh, na, na. Penzi langu waliuti. Aliudi la nukia kumpenda sinabudi. Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atuogopi tantaira zao maneno chajao. Wanafanya maneno baby sikufanya maneno. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nili yangu kauka niyoko kauka nipangusa. Upendo tulonao metengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walitu wangusha tukanya nyuma. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Na
shaka kwenye kili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Oh, moyo umekwamini. Maana unishi akilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini. Ndo maana umeniwini. Maana unishi akilini.
My love.
Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka ukani
uliniokota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha tukanyanyuka.
Penzi tamu, nena penzi kwa mutamu, nena penzi kwa mutamu, jama mapenzi matamu.
Kama balizi la bahari wako mwili, misicho mokinisha zama kiwili wili. Mina kwambia baby, body kama hiyo wataitoa wapi? Nye kusema simalizi, ukigia wila baka funge na nati. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Ulize, aseme dudu, 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 dudu.
Tena bila fita, unyama mwingi pozi za pita. Na kwa bedi yatatuvita. Naongea tu hivi mnajua navyo nichanganya. Nichanganya. Nikiachika nitembwa niko pale. Ye bwana, ye bwana. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu, huyu hapa huyu. Ulize, aseme
B-boy. Sina moyo bandia, haya maumivu nayo nipakia macha kwa dithia. Waraka zangu litema, ora ninge subiria. Mini meroa chapa chapa, wenzangu kashika njia. Kumbelezama, wakuza nitokelea. Mungu ananikachutama, chovungu nikufikia. Yalalo nifusa mama, soya nayo nitokea. Umanika chazana, kichwa kichwa nikaingia. Bado nifariji, ukuna shikwa na baridi. Webo na gaidi, si wakunifanya. Kwa macho na ushaidi, wezangu anafaidi. Ure zangu bidi, si wakunifanya. Mwezenu na mpenda,
ado na kumilia.
Aninyanya sesa, najua nampenda. Nitasubiri.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Nazidi kumpati chapo yeoni. Nanyongeza na mjazi afunge kibitoni. Ila bado nisabishia oma ya tumbo, ya tumbo. Hakikikiri kiki, penzi la kikumbo, kikumbo. Kikubwa sina ila haba, nakupa chotaka. Majilani wanabwata, menilisha limbwata.
Mwenye maumivu na ngata, sema nini unataka? Ama wataka kunyacha? Bado nifariji, uko na shekwa na baridi. Webo na gaidi, si wakunifanya. Kwa macho na ushahidi, wezangu wanafaidi. Ure zangu bidi, si wakunifanya. Mwenzenu na mpenda,
bado na kumilia.
Aninyanyase sawa,
bado na kumilia.
Anajua na mpenda.
Mr. T, nipotea sinza mitaya ndani ndani. Komba somebody ya wema nipate damani. Anti anti samahani.
Amini
mgeni kwa naulize njie nenda kanisani. Sindo nakutana na Shabani na mjua. Na msalimia Shebi ame uchubu.
Shebi
anasua sua. Au I'm not sure. Mbe huku anakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubomu ni jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari bagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missy na no man away. Mind your business,
DJ Carlos in the mix.
As long as you don't get in my way. Mind your business, missy na no man away. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi makuzi makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Bona that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji yamezidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing a number now, we mind your business. As long as you don't get in my way.
mind your business. Missing a number now, mind your business. As long as you don't get in my way.
Eyes on prize, hey, ladies and gentlemen, it's just a tipo wise. Eyes on prize, eyes on prize. Hajiri kapagawa bei tume mwagarasa.
Mind your business. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Classic music, classic music, classic music.